thanks unto the Lord because of this beautiful day and time that the Lord has provided unto us, Brother John. For sure it's the Lord who purpose and direct all things. It has pleased the Lord to have such a time so that we bow and bless his dear name. We are all aware to praise him because of the mysterious gospel that is revealed in the scriptures. It has been a long time flowing in the false gospels, but as this time that it has pleased the Lord to reveal Christ in us, our hearts are comforted and established in the gospel. And my heart always rested in the gospel, in the cross, the Lord Christ Jesus, as the lost sheep taken by the shoulders and put in the fold for resting.
And
it persuaded my heart that either whatever comes by my way will never separate me from the love of God. Because the love of God is too much to me. Praise be to God. As the song has been sung and prayer has been offered, the scripture reading has been read. Which means the Lord has already started doing the work in our hearts and he has started being exalted by the lost sinners' hearts that has been snatched from the hand of the evil one. Let us again go back to Genesis chapter 45. From this one says, then Joseph could not defend himself before all them that stood by him. He cried, cause every man to go out from me, and there should no man with him. There stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.
Bonga ndimeweya mbayi kutendipo Yosefe sana koza kuzilisa po masopa onsa minana imanae. Naati, tulusa ni andhose po masopa anga ndipo kwa nalipe mundu mota mozi ndi pamene Yosefe ana zulula yeka kwa bariashi.
He stood alone in the house, nobody close to him during the time of revealing himself to the brothers. I remember when you followed the gospel, you found during the time of crucifixion, once caught by the Pharisees, even the disciples, all disciples ran away. Secondly, he picked the cross alone.
Chajuiri, anasiza mtandaeka.
Lastly, he was hanged on his own cross alone.
Jomaliza,
one why was he alone? Because it was so that nobody should help him dying, so salvation shouldn't be by a share from the pagans.
Ndikumanena kuti ndichifadza nanalieka izi tuzina ndichoncho kuti chikwani ibe kunena kuti chikuru muso chingachitika ndi iye yekha ndipo sana chite mogawana ndi anthu akunja ayi.
So he was alone, he did alone, Christ alone did the work.
Ndi anali yekha ndipo anachita ntchito yonse yekha.
Salvation is a complete work done by himself on the cross.
Kodwa kuti chipulumuso ndi ntchito yomwe inamalizika ndi kuchitika ndi iye yekha pa mtanda.
Verse 2, he wept around the Egyptians and the house of Pharaoh. Verse 2.
Ndimayake achiwira kuti ndipo analira momveka ndipo anamva Igupto ndipo anamumva mnyumba ya Farao.
Which means the things of Christ would be even being spoken by the and elected sinners, but this doesn't mean that they will be saved by this sovereign Christ.
Kutanda uzano kuti ngakhale nkhani zokhuza Ambuye sizikhoza kulankhulidwa ndi anthu ochimwa osasankhidwa komabe izi sizikutanthaza kuti ndikudapulumusidwa pokhala kuti alankhula izi ayi.
Then they will speak of Christ but will profit nothing.
Anthu ambiri azalankhulatu za Yesu Khristu koma sazapindula kanthu.
And speaking of Christ doesn't mean that you are saved one.
The ones who kungola ngula jabe za Christu sizikutanthaza kuti iwe ndi wopulumusidwa ayi.
Are saved by the grace and grace alone.
For kulumuka, kulumuka ndi chisomo chokha basi.
Verse number 3, and Joseph said unto his brethren, I am Joseph, doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence.
Ndimene achitatu akuti ndipo Yosefe anati kwa abale ake, ine ndine Yosefe. Kuti akali ndi moyo atate wanga kwa abale ake sanakhoza kumuyankha iye pakuti anavutidwa apa kumuona iye.
They didn't answer him. Number one, they were fearing of him. They were thinking that maybe they will be killed, maybe they will be whatever evil they did to his brother, their brother, maybe he will reverse and revenge. So they were speechless, thinking that they will die.
Chinthu choyamba tu anthu awawa sanakhoza kumuyankha anavuta mtima wawo chifuna kuti analili mantha amaopa kunena kuti mwina akhoza kuphedwa pokumbukira zoyipa zimene anamuchitira mbale wawo amaona kuti mwina mbale wawo akhoza kuwabwezera chipongwe chimenecho ndi kuwapha.
And again they counted themselves to be unworthy to stand before their brother.
Ndiponso anadziwerengera okha kukhala osayenera kuyimirira pamaso pa mbale wawo.
Same with all sinners elected by grace. Saved by grace, elected by God. If the true gospel is revealed to them, they became speechless.
Mwazi mwazi mwende andu hoshi mwa osangida wakulu musuga mwa jisomo. Pamene utenga wakulu na wakumbuluka kwa iwo, Kristu wenu wena wakumbuluka kwa iwo, iwo ama kala chete.
We have got no word that we can compromise or speak. If Christ has been revealed to us, we found that we are undone by ourselves, but needs somebody to help.
Kulibedu kamawa moza menefe tikozo kuonjezira kapena kulankulapo ngati Kristu atavungulusika kwa ife koma chokhacho kuzindikirisidwa kuti ife ndife osakonzeka ndife osayenera pa ife nokha.
And don't forget that they were speechless. It means they had nothing to speak.
Musayiwaletu kuti anthu akunena kuti anakhala chete anavutika mu mtima mwawo kusiyiza kuti analibe kanthu kodakhuza ulamulo.
They were speechless because of their sinfulness.
Sana koza to kulankhula kanthu chifukwa cha uchimo wawo.
They were speechless because of their evilness that them did. So when they remember, they counted themselves to be unworthy.
Iwowo sana koza kumuyankha kanthu chifukwa cha kuipa kwawo mu zinthu zimene anamuchitira kodwa kuti akamakumbukira mazona kukhala osayenera.
Same with us, when the gospel is revealed to us, it shows our wickedness and our evilness before him, we become speechless.
Chimodzi mbozi sotu kwa ife, weno tengo wabu na wabu mbulusuda kwa ife, uma katuonesera kuipa kwa kindi kuti kazika chete, kukala osa la kulaka.
That's why when we are preaching this gospel, we point sinners to Christ. And when Christ is revealed to them, he shows them their sinfulness. They found themselves to be undone and unworthy to stand before Christ.
Chifanya kwetu kakulalikira uthenga wabwino kuti malozera anthu kwa Kristu ndipo kuti Kristu akavukulusidwa kwa iwowo iwowo amawaonesera okha kukhala anthu ochimwa ndi osayenera malomo ake amayenera kugwira ndi kulambira Khristu.
Verse number 4. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near and he said, I am Joseph your brother whom you sold into Egypt.
Nimeyake achinayi akuti ndipo Yosefe anati kwa abale ache, muyandikiretu kwa ine, nayandikira. Ndipo iye anati, ine ndine Yosefe mbale wanu, ine ndemwe munandigulisa ndilowe mwiko kuno.
When they said unto his brothers, come near to me, it means he commanded them to come to him, which means they would have never managed to come close to Joseph if Joseph didn't authorize the coming.
Akamanena kuti analankhula kuti muyandikire kwa ine zikutandaza kuti Yosefe anachita kulamulira kuti anthu awo abwere kutandaza kuti paiwokha analibe kuthekera kubwera kwa iye.
So if Joseph commanded them to come close to him, it is a reflection of the message of the scripture that will come in the future. That will be John chapter 6 verse 43-44, which means she says nobody can come to Christ Jesus unless the Father God draws him.
Ne pamene tu Yosefe amakala kula mawu awawa wazukuti abwere kwa iyeyu amakala nkula chithunzi-thunzi cha zimene zikachitike msogolo chimene ndi uthenga weniweni wabwino umene ukuoneka mbuku la Yohane mutu 6 ndi maike ya 44 komanso 45 amene akula kuzona kuti kulibe munthu amene akhoza kuza kwa ine ngati Atate ndituma ine samkoka iye.
So the Father is there to draw one to Christ Jesus, so that Christ should save him, and the Spirit to regenerate the true singular gospel, so that the eyes should be opened and see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ndetu ndi ntchito ya Atate kumukoka munthu wochimwa kuti abwere kwa Yesu Kristu ndi kuti Kristu ampulumuse iyeyo ndipo mzimu woyera amachita kumvumbulutsa mkati mwake mwa munthu uyo Kristu amene kumulalikira kotero kuti munthu uyo akalambe ndi kulemekeza Kristu wopachikidwayo.
After being commanded to come near, so he came, they came. It means nobody can stand if the command has been authorized to draw one to Christ Jesus.
Ifatu ndi pamene iye anachita kuwalamulira kunena kuti zani kwa ine pamene iwo ajana kukwanisa tsopano kusendera kutanthauzizona kuti palibe munthu amene akhoza kubwera kwa Ambuye ngati ulamulizo uchita kuchokera kwa Ambuye mwini wakeyo kuwakokera kwa iye.
And again, if the command will not be passed to the one to come, it means nobody can come.
Ndiponso izi kutanthauza kuti ngati ulamuliro sukhalapo ulamulira kunena kuti munthu abwere ndi kuti palibe amene akhoza kubwera.
Thirdly, he said, I am your brother Joseph, which means he was to prove it himself to the
brothers.
He was showing the oneness from the main source, that is Israel, translated the name from Jacob, that I am the little same blood brother.
Abantu amakawaonesa ubale wawo weniweni kunena kuti nayeso Yosef uyu ndi Mwisraeli kapena kuti wanzi pamodzi da Israeli amene dzina ili linaperekedwa kwa Yakobo kunena kuti ndine mbale wanu weniweni wa magazi amodzi.
So he was showing us the oneness from the same blood, which means it speaks about Christ being revealed only to the brothers, not to all the people.
Ndeto abamakaulula ubale kwa abale ake umene tundi wa magazi amozi umene kutanda uzaso kunena kuti Yesu Kristu sazazulula kapena sazalulidwa kwa wina aliyense ayi koma kwa abale ake ukhawo.
The last point on verse 4, he said, whom you sold into Egypt. He was showing them how wickedly and sinfulness. Again, he was showing them how faithful God used that evilness to the betterment of the true and only reason for Jacob, being for Joseph to be sold in Egypt.
Ndiye mudime yobariza yake yachina iyo akulangula kuti ndomuna ndikulisa ndiro yomwe ikukuto. Ababa ukaonesera kuipa kwawo komanso nthawi yomweyo akukaonesera ubwino wa Mulungu mmene anagwirisira ntchito kuipa kwawo kunena kuti Yosefeyo akafike ku ikukuto.
Of course, we betrayed Christ Jesus, but our betrayal makes Christ to be crucified on the cross so that my sinfulness, my evilness, my wickedness and the wretchedness should be snatched from my hands and being sanctified by his blood on the cross.
Ifedu tinampachika Ambuye Yesu, komanso pano kumpachika kwake kwa Ambuye Yesu, komwe tinampachika ako kuipa kwathu, kunyasa kwathu, ndiwo athu, ndimenenso kuna katipangisa ife kuti tikakokedwe ndi kwapulumutsidwa ndi Yesu Khristu.
Verse number 5. Now therefore be not grieved nor angry with yourselves that ye sent me hither, for God did send me before you to preserve life.
Chifanake ndimayike achisana akuti tsopano musagoteke mtima, musazimire nyuno kuti munandigulisa ine kuno, pakuti Mulungu anandithumiza ine patsogolo pano kuti ndisunge moyo.
Here Joseph is bringing hope to the hopeless that worry nothing, don't kill yourself.
Abati Yosef akabweresa chiyembekezo panga amene alibe chiyembekezo kunena kuti musazikwire nokha, musadandaule, musagumuke.
This is again is how the comfort has been given to us, even though we were sinners, Christ died for ungodly.
Mene mumu ndi mmeneso ife tinalandirira chitonthozo, tinapewa tonthozedwira kunena kuti ife tili chikhalire wochimwa, Khristu anawafera wosapembeza.
He died for us and make us holy before the Lord, not because of our good works contributed, but an inherited righteousness, justification, and sanctification.
Yeye ndo anatifera ife ndi kuti ungamisa kukhala woyera pamaso pa Mulungu, osati chifukwa zabwino zomwe ife tinachita kapena chimene tinathandizirako ayi, koma chifukwa cha kuchita kuwerengeredwa, chilungamo chowerengeredwa komanso chiyereso chicho chita kungowerengedwa chomkweyikidwa kupa ife.
Here there is hope. Christ died for ungodly. Because of this, we are sanctified by the grace of God.
Abantu mpomwe pali chiyembekezo kuti Khristu anafera osapembeza, ndipo kuchokera pamenepo pamene ife tikuyesedwa olungama pamaso pa Mulungu.
Verse number 6. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest.
Muli njala mziko muno. Ndipo zasala zaka zina zisanu zopanda kulima kapena kusenga.
Here Joseph was bringing the people to know how serious the hunger, the famine is, showing that there is nothing good that is coming in the future.
Ndipo apa Yosefe amakawaonesera abale ake awo akuti akaziwe kukula kwa njala imene ikubwera patsogolo, kuti palibe kanthu kabwinonso kamene kakuoneka mtsogolomo.
This is how Christ reveals himself to us. When he is revealing himself to us, at the same time he let us see our wickedness, how evil we are, and that we are nothing in ourselves, and there is death close to us because we are undone.
Umunso tu ndi mmene Khristu Yesu amazivumbulusira kwa ife, kuti pamene wazivumbulusa kwa ife amakationesera kunyasa ndi kuipa kwathu, ndi kukationesera kunena kuti chifukwa cha zolakwa ndi zoipa zathu palibe kanthu kabwino kamene kakuoneka patsogolo pathu, koma imfa basi chifukwa ndi ife woipa.
5 years are coming for famine, for serious famine, without corn and without harvest, showing how serious the sin is, that we can never get survive in ourselves. We need somebody to come up with a posterity, to come up with the protection and salvation.
Zaka zisa anu zili mbene zili pa sogolo zokhala ni njala yayikulu utanthauziranso kuti mmene uchimo ulili pamaso pathu kunena kuti uchimo ndi waukulu ndipo kulibe munthu amene akhoza kuzipulumusa kapena kupulumuka mu uchimo uwu tikusoweka wina wake amene ali mkuthekera kuti ombola ndi kuti onjola mudzenjira uchimo.
Verse number 7. And God sent me for you to preserve your posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance.
Adatitumiza ine patsogolo panu kuti ndikakhazike inu musale mdziko lapansi ndikusunga inu amoyo ndi chipulumuso chachikulu.
He is speaking about the sovereignty of God.
Apatu akulankhula mphamvu yake ndi ulamuliro wa Mulungu.
He is speaking about God who knows everything. He knows times and seasons. He knows even the future of everything.
Kuti Mulungu pokhala wa ulamuliro onse ndi Mulungu amadziwa nyengo zonse, amadziwa nthawi za msogolo zimene zidzakhalepo.
Which means we are with the God who knows everything, the sovereignty one.
Kutanthauzatu kuti ife tili ndi Mulungu amene ndi wamphamvu ndi wa ulamuliro wonse.
Again, we are having the God who is more powerful and the Savior with a great deliverance.
Ndiponso tili ndi Mulungu amene ndi wamphamvu yonse amene ali ndi mphamvu ya kupulumusa komanso wowombola wamkulu.
Verse number 8. So now it was not you that sent me hither, but God. And he said, he has made me a father to Pharaoh and lord of all his house, and ruler throughout all the land of Egypt.
Ndimene sanondichita ndipo sopano sindino amene munanditumiza ine ndifike kuno koma Mulungu ndipo anandiyesa ine atate wa Farao ndi mwini banja lake lonse ndi olamulira dziko lonse la Igupto.
Ephesians chapter 2 verse 9-10.
Tikamaona mbuku la Efeso mutu wachiwiri ndimekea 9 ndi 10 amanena kuti
Philippians.
Baga Philippi.
Philippians chapter 2 from verse 9 says,
Mwa Philippi mutu wachiwiri ndimeke ya 9 akuti,
wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Imene na timwa ichiso Mulungu anamgwedzisa iye nampasa dzina limene liposa maina onse kuti mudzina la Yesu gondo lililonse lipinde laza mwamba ndiza padziko ndiza pansi padziko ndi malilime onse avumere kuti Yesu Kristu ali Ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate.
Every tongue and every knee to bow and to confess.
Lilime lililonse komanso gondo lililonse likuyenera kugwada komanso lilime kuvomereza.
Which means there is no other people, person worthy of praise but Christ Jesus alone.
Kutanthauza kuti kulibetu wina kudziko lapansi munthu amene akuyenera kupembedzedwa koma Yesu Kristu yekha.
In heaven there is a need of bowing and confessing.
Ngakhale kumwambako kwayenera kuti agwade komanso avumereze.
On earth, there is a need of bowing and confessing.
Mozi padziko lapansi akuyenera kuti agwade komanso avumereze.
Even underground.
Ngakhale pansi padziko.
Under the earth, every knee should confess and bow.
Ngakhale pansi padziko poli lime lililonse likuyenera kuvomereza ndipo ndi lililonse likuyenera kupinda kugwada.
This shows how sovereign our God is.
Zomwe zikuonesa mphamvu ya ulamuliro wake wa Mulungu wathu mmene alili.
how might the God
mere mulungu ari ni mphavu zake.
It shows how majestic him is.
Zungone siraso ukukulu wake wa iye mbene adili.
He's more majestic, more powerful. He is worthy to be praised from everybody on earth.
Iye yotu ndiwa mkulu gulu ndiposo ndiwa mpambu zonse amene akwene na kupimbe zidwa ndisindu zonse.
So when we go back to Genesis chapter 45, we found that even the whole house of Pharaoh and all the Egyptians was bowing before Joseph.
Genesis.
Which means Joseph was more respectful, more worthy of praise, and worthy to be blessed and to be exalted. This is the picture of Christ Jesus, worthy of all praise and honor.
Amen.
And nobody is like him. That's why when we read Judges chapter 17, verse 10 says,
Seventeen verse ten.
And Micah said unto him, dwell with me and be unto me a father and a priest, and I will give thee 10 shekels of silver by the year. And a suit of armor, and thy victuals. So the Levites went in.
Nimeate ni yaweruza chapter 17 akuti, nani na nae mika, kalisa nani, mukari atate wanga, ndiwa nsembe wanga, ndiwa ndiza kubasa ndalama kumi bajaka, ndijo vala jofigira, ndiza kuja zako na alo wa mlefio.
Here it is speaking about what is worthy of a Levite. A Levite was to be a father to Micah, a priest to Micah, and Micah is to offer all praise or offerings to the Levite.
Mika mlevu yu amenina kukala atate waji wa Mika kumansu kumansu awetatila nyumba yake ya Mika uyu ndipo mlevu jimena mafunika kuchita ndi kumpembe zira kapena kumpe gira msembe Mika.
He was to be a father to Mika.
Amenina kukala atate kwa Mika yu.
He was to be a priest to Mika. This is how Joseph was in Egypt. He became a father to the Egyptians, with including the house of
Pharaoh.
And he was like a priest doing the work of serving to the people. And one thing was to come from Mika was to give the offerings to the Levites. They bow and honor him. Which means their eyes were opened. And they saw Joseph in a different world. It was the same Joseph that was arrested, same Joseph that was in the house of Potiphar, same Joseph that people know, but now it's a highly honored Joseph.
Chifuwa Yosef wakana kumweyo, amene ana kalapo kunyumba kwa Potifala, amene andama mziwa, amene andama ngidwa kwa nakalapo kundende, kwa mundhawi isobano wana kala Yosef imwe, amene andale mekezeba.
Our Christ is the one more worthy of honor, and we are always to bow and bless his dear name.
Kristu watu uyu amene timpembeza ife, ye ndiwe inera ulemonse, ndiwe inera kumpembeza, ndiwe ife, ti inera kumugwata, ndikulambira dzina lake.
We are to praise him, we are to honor him, we are to give glory and honor to him.
If it went up umfembeza, it went up umpasa ulemu, it went up umlemekeza iye.
As of today, it will end up there.
Kwalero, tige kila pambenevo.
Lord willing, will continue as the Lord directs.
Ambuya kalola, atizabidiliza munga magufuna kwake.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today. Heavenly Father, we thank you because of this time. Thank you for making it possible that we meet in the close today and bless your name. Thank you that your word, the gospel, the true gospel, for sure, when it is revealed to us, it helps us see the beauty of you, O Lord Jesus Christ, our Lord. And it's when we start exalting, praising, and blessing your name. We bless your name, we exalt you, Father, because of drawing us to Christ so that we might see his beauty and see him as worthy of praise. We thank you, we bless you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.